Ah. Uh-huh. So wagwan, this is Boss of Boss FM na leo niko na Kibs. Yo, unajua, yeah. Unajua.
Yeah.
Me at the entire like high school venye mavines ilianza kukama. Mm. So your time ilikuwa wewe na Mark, yeah? Mm.
Yeah, yeah.
That me I felt like me, you guys were like the epitome of comedy at that time. Sijimbona but them really slow down. Ama mimi don't miss nimeacha pay attention.
Azii, hujaacha pay attention. Kitu ile happen ni I feel like Kenyans were not ready for our type of content. Unaona?
True.
Like kitu kaya na si ati ili stop. We still do it. Uh-huh. Kina Koigi, Kogmark, big shout out to Kogmark, bado anafanya. Uh-huh. Pia mimi nilichukua short break juu ya story ya podcasting, mambo ilikuwa mob. Uh-huh. But hiyo si excuse. Ni venye tu like nilianza ku like ilikuwa inachukua nini yangu sana, like podcasting ilianza kuchukua time yangu, attention yangu. Uh-huh. So nikaanza kufeel sita do Vines justice.
Oh, true.
So nikasema let me just put a stop kidogo tu and then I come back niifanye fully, unaona?
But bro, mimi naweza kumbe, you see the way in certain industries there's like certain iconic faces. Na kwa comedy kama unayo funny face bro, like kama unayo face nazangalia hivi na nianze tu kucheka hujasema kitu, but nimekuona tu na nimeanza kucheka. You guys had that, I swear. Kwanza hiyo do yenu wewe na Mark.
Na Mark.
Wallahi mimi ningeona pamoja mimi I just
bust. Inarudi.
That's what's up. Anyway, that aside, thanks for kukua hapa. Time ilikuja.
Yeah.
By the way. Sijui kama record na kinaji. The
master record nimekuwa.
Nice. So kwa hiyo episode mtakuwa?
Yeah.
Thanks. So basically thank you for being here and thank you for being misled into coming to the podcast.
Yeah.
Thank you for showing up. Alafu number 2, I wanted to ask you because this is something that as a podcaster I think it's the direction to go with podcast instead of sitting down and waiting for like endorsements and stuff.
Yeah.
You guys are doing a show on the 11th of February. Yeah. Is it Rescos?
Ngong Rescos Winning Post, yeah. Uh-huh. February 11th.
Tell me about it. It's something like personally I would like to do it.
Yeah, let me tell you something. Unajua nikikuonyesha live show yetu ya kwanza vile ilikuwa inakaa. Hata uwezi amini kitu tunafanya sasa, hata uwezi amini. Hata mimi sikuwa naamini that would turn out to this. So basically e live show kitu tunafanya ni it's just what you're doing right now.
Yeah.
But now live
with an audience.
Yeah, audience yako kisha kuzoea like wana they know what they're expecting. Unaona? So one thing about live shows, this is going to be our third edition.
So you guys have done 2 so far.
Yeah,
and they've all been fairly successful, I'd say.
Zimekuwa especially the last one was very successful. Your first one, it was successful, but story ado kuna mtu alitufanyia mambo yake.
Unajua mambo mambo yake
alifanyia mambo yake yetu nini. Uh-huh. Which for me sikuwa nimeenda hapo for money. Ilikuwa naenda hapo because for me it was experimental. Ilikuwa ni money ki happen, so nilikuwa nataka kuifanya tena. Si ati naifanya tena, nilikuwa nataka ku try Kenya sasa.
But they and you've mentioned that twice now. It's like you pick these great ideas and you try to see kama zinaweza work.
Kama zitawaka
penye tuko.
Yeah, unajua sasa look at it now like watu wanafanya live shows bro. We were literally we were basically the first podcast to do like a big live show kaa hiyo. Unaona?
Okay.
We were the first ataka kuna msi alifanya, they did it with a really small crowd. Sisi tuliita wasio tukaeka ka event.
Na by the way, kuna venye tu network sendu, nyi mnajua watu wengi bana. Like personally tu Kibs, unajua watu wengi bro.
Mimi najua watu wengi juu pia. Mazee nimekuwa industry for long bro.
True.
Najua nimekuwa industry tangu 2015 bro. Paka sasa hii.
8 years.
Nikijiinvent.
8 years.
Nikijiinvent. Na si ati nimefanya kitu moja mpaka saa hii. Literally the basis ni comedy. Mimi nao nilizaliwa tu nikijua kuongea. Okay, pia mali niliishi mazee, si unajua mali tumetoka.
Sasa mimi ofisa tumetoka na home town moja. Which is nuts man.
So huko mazee kulikuwa na comedians for real.
Sasa like, wale watu funny
buda.
Mtu tu anamkatoa asubuhi anasema tu jinga tu yani.
Sisi tunaamka tunakaa chini watu wanapiga tu story. That's why I mean storyteller pia. Literally mimi nafaa vitu mob.
True. Okay.
So like ukiangalia hata YouTube yangu nimefanya mpaka story time. Mhm. Unaweza endo check out. Ni a very good concept na nairudisha.
Okay.
Nitakuwa naifanya kwa hii studio.
Uh-huh.
Narudisha story time. Nafanya nini? So like literally live show ilikuwa hivyo. Tulianza tu hivyo hata mimi nikitoka mazee tulikuwa tumekaa mahali tukingoja wasewa kuja.
Yeah.
At first base ilikuwa imejaa. Nikitoka nilienda huko ndani sasa tulikuwa ina room where we just talk tuna prep na nini.
Yeah.
Nikitoka nje napata base imejaa na sasa ndo tunaitwa tuingie on stage.
Wallahi, and this is like a venue you guys booked to play. I was going to ask you that. Saxon violin.
Sorry. There's so many things on my mind.
That is the Nairobi news. That's Nairobi news. Two things, yeah? One, I know if you're gonna do Winners Post, you're gonna you probably already booked it.
Yeah, yeah.
You're gonna have to have like some stands. So what on that one? But that one is people paying you to have stands in your event. Yes.
Yeah. For the sponsors, Sasa.
For the sponsors. Mm. And you also have to do tickets. You have to do advertising and sort of push
make
the fact
sure audio in a sound clear. Kaya ina jo audio.
But the equipment.
Bro, there's so much going on around it. Dumanda na kuambia sahi. Nikiwa hapa ndo niingie nika pop up kwa hii pod yako. Kuna so much nilikuwa nafaa kufanya unajua.
Olai. But and I appreciate
sawa. Eh, nani fiti. So kitu ni maze, trust me. Mm-hmm. Unajua kuna history ya 8 to 5. Leo nimekuja acha nikudrop gems up. I've been meaning to drop gems somewhere. Acha nikudrop. Unaona? Uh-huh. Kuna story ya 8 to 5.
Yeah.
Ukifanya 8 to 5 ukuweka akili yako hapo. Mm-hmm. Na watu wengi wanaipenda. Yeah. Na pia kuna wenye watu wengi waipendi.
True.
But the truth is maze, like kau follow dream zako definitely utaipenda. Utakuwa hapo for the utakuwa una chase your paycheck.
True.
Na kitu wanasemanga we all have the same 24 hours. It's true bro. Kuna 24 hours for real. Like literally mimi ni time zangu za kufanya kazi zinakuanga very odd. Hautasema unaona kama mtu wa 8 to 5 atasema anajua na work from 8 to 5.
Kama mimi sasa nimetoka work literally.
Alafu ukitoka ndio ufanye mambo yako.
Ndio nifanye mambo yako.
Ama ukitoka ndio unasikia wah niko free.
Yeah.
Buda mimi napiga kazi nitamka 8 a.m.
Yeah.
Napiga wera. Hata si naamka 8 a.m. I might even wake up at 4. Mm-hmm. Nifanye makazi zangu makazi because there's always work to do.
Always sema kazi. There's always true.
You only stop because unajua. You only stop kufanya kazi because umechoka.
Umechoka. Yeah. Ama project imeisha.
Yeah.
Ama moja project moja.
Hata mkani bro, labda useme project moja.
Yeah.
But hiyo project bado you need to
polish it.
Unajua,
edit it.
Na hiyo project bali unaipeleka it works. Bado hiyo ni kazi. Kazi jaisha.
Kazi jaisha.
So like unaona hiyo mentality ya wasio kwa nayo ati 9 to 5 unapata ati 5 ikifika waka zimeisha
22.
Mimi naamka hata 4 nifanye kazi zangu paka 6 nilale niamke 10. 10 niende nicheze FIFA nikunywe hata na wase. Nirudi mtaani chill. Ifike 4 jioni
back to
niingie kazi mpaka usiku mpaka like 3 a.m. So like literally hata usiku ni bado tembea kufanya kazi.
It's still you're working out.
Eh, kitu nililearn maze ni kazi aishangi.
True.
Kazi true. Una and the good thing is you can always just take time to rest. Fanya kazi zako, alafu usikie ai niko fatigue because
purposefully like kuna moto yenyewe
hautakuwa that fruitful. Najua. Hautafanya kazi, utakuwa unafanya tu kazi. Hautafanya kazi quality. If you want quality, you go for quality.
Yeah.
So, heri urest. Kama umesikia umechoka, wachana na hiyo kazi, funga. Urest. Na hiyo ni kitu sasa 8 to 5 hizi kupatia. Wezi sema una rest na client anaulizia kazi buda una rest nini?
Na kampuni zia babako.
Yeah.
Ha, ngumu.
Kama wewe amwendangi kama mwamkange asubuhi kucheza golf buda. Mbona? Eh mbona? Mbona?
Why are you rested?
Bro, you can't rest kama buda acheze golf asubuhi bro.
Day, kweli.
Na wewe?
Kweli.
Unajua?
Kweli.
Kama buda kama hujaandikishwa vitu hata kuna watu wameandikishwa companies and everything chini.
They still wake up to work.
Up to
I'm not on a level of value nini. But anyway, check it. So my second thing, ni surety gani. Do me, if I was to do anything like that as a pod, as a podcaster, my fear would be, kama venue ulisema, like the second time, ulitoke hivi kwa venue, unangona, eh, awasa
wako.
Then unarudi hivi, then unarudi tena, imeza. But now you have the confidence and surety to just put it out there and say, yo, the event is gonna be this. These are the ticket prices. No, wako show wata show up. No, wana jo wata show up. Because hata ni Zuchu wama ni nani. That Tanzanian singer who showed up to a concert. Na kuna mse. Kuna mse like
so,
literally.
So the main thing, the main thing na yo staff ni, actually ni the realest shit ever. One thing about podcasting ama hata any art, any form of art, is having a community. Buda uki have community, hata leo kasema unauza maji, watanunua
maji. Watabaye, watasikia kiu na wabaye.
Yeah, uneza leta hata maji, maji umeitua mahali one bob, buda ukuje uuse 30 bob hapa. Hata kama msia anaona, yes, najua malintaipata for one bob.
Yeah.
But I'm part of this community. We are supporting this guy, unajua?
Yeah.
Like sometimes hata kitu nikibrand kitu na jina yangu msee inapata value because nimeka hiyo jina na community iko like shit
true.
Hii ni shit yetu man
actually your stuff your community you're right because me and you have been boys even the fact that tuna see wote tuko na podcast wako na podcast different you guys are way huger now but as in point to ni tukiona nanga ni kibs boss
kufika.
And you see me when I saw that poster cause jia like yo poster kwa stories zake mimi nilijiambia yo me I'm buying a ticket to this thing not even because that yo I wasn't even gonna let you know at na kama hata venye nimekuwa na sahi sikonda kukwambia ranta kama hata tu kubuy ticket ni kujinioni yo what are these guys doing that I'm not doing that maybe I should do to grow juu hii industry tuki grow yani itakuwa na
inakuwa sustainable buda unaona kama sasa umetoka job utakuna keja yako hivi buda uko na equipment yako unaamka anytime literally hata usiku usikie kusema kitu usiku sai una call boy yako anamwambia buda unakumbuka ile story hebu kama
hivyo
mnapiga story buda from 2 a.m. mnapiga story mpaka 4 unaona mnatoa episode 3 unalala the next day unaenda unakata enda uzime unaona but unajua kazi imeape
kazi imechapo
unaona that's the difference maze like human beings atufai kukua atufai kufungwa hivyo like with rules bro rules zilimekiwa na mtu kama wewe
hey another human being
atukuletwa hii dunia na kila mtu atukapata rules bro they were all made by someone like you so ukimake wewe pia unaweza mka kama mimi vile naishi life yangu kuna day leo naweza kuwa niko broke naweza mka hivi maze sina do najua nipige wera zangu niseme by next week nataka niende hii base nini napiga wera zangu nafanya nini the next week niko na doadi nasema ai wacha niende nifanyike nilikuwa nafikiria kufanya because like sasa that. Pia na live like na rules zangu the only thing maze kenye imenieka hapa ni ku live na rules zangu siwezi kudanganya
but they una set two rules zako you make your money you set your rules
so real life show si watu wengi walikuwa nafanya hata Kenya wanayo likuwa nafanya. But tukasema buda, mbona tusifanye? Like, mbona tusiambia watu wakuja watusikize?
True.
Kwani kuna rules wapi that podcast inafaa kuwa tu audio peke? Ama
they,
like,
actually, unakumbuka podcast zikianza, they were all audio. That's, that's partially the reason why, personally, me nimesemanga, wacha tu ni stick to hii audio shit. But whenever like the day I'll decide to go to YouTube I'll go to YouTube with a show idea you get but I respect the fact that you guys went to the podcast way because I watch your podcast and they're funny as hell I won't lie
thanks bro
like the stories new sema na yondo inakonga like nini yangu like my sort of roadmap you go experience life and then come tell guys about it don't theorize like usikuja hapa na
unaona hata kuna hakuna script buda mimi nakwambia kile hapa njana na unajua kitu watu wa get buda speaking is an art huwezi kuja tu kuongea like ndo maana wanasemanga mse anaongea na alisi no ni msefala you can't just be talking huwezi kuwa unaongea tu unaongea nini buda unasema nini like unaniambia ni unaongea unasema nini unless juu hata the reason I say art ni art ni jukuna sta kuna mse mwenye like ataongea for ataongea kidogo kidogo tu afanya maze na kuna mse atasema kitu ufala kitu ufala mbaya lakini it's hiyo ni art bro amekwambia kitu hujaisikia ni ufala hujaisikia
naona impact pia impact anyways naona nika time yako ni limited big boss maze lazima nipange tu vitu
lazima nipange watu maze na unajua sasa hata vile nimekaa hapa nilikumi ningeendelea kukuombea mambo yangu juu niko na so much to say actually
no but after your show I'm sure from now till the show you're going to be back to back booked nini after pia time squeeze na songa ni cast I don't know someone let it loose somewhere but anyway I hope hopefully kama unaweza rusi now this is where I do the pod so either we can make a time I come to your studio ama whenever you find the time you pop up here and we can always have like a real full on conversation because I'd love to hear the journey and the like the pivoting point of which you decided acha ni yake hii comedy aside because bro mimi nilikuwa naona that was it you guy you are a comical figure you know like a comical figure you know that you see Kevin Hart and you're just like you don't know him but you know you can tell what this guy does
kitu ni still am kitu ni hiyo sasa unajua kenye watu wa get ni comedy inakuja in many forms that's why ukisikia podcast yangu utacheka
true that
that's why ukiwatch video zangu utacheka ukikuja kusikia stories zangu YouTube utacheka where the heart is at ni hapo
tu
so kesho nikiamua kufanya kitu kingine cause pia nitafanya stand up na ninaweza kuja kuwa the biggest stand up comedian nashai kuwa
una get ni Kevin Hart this is the Kevin Hart
like mimi na zako
crazy dreams zako crazy kweli
mimi nafanya tu nafanya hiyo kitu unajua kile anasema so like mazee hiki tu unafaa ku go hard like ukishachagua path una go hard
ama engineer to fire
ushaona gari kienda kwa like especially hizi madrift manini sina kuanga fastest on a straight path so ukishapiga hiyo kona ukasema fuck ndio hiyo ndio hii sasa yeye imenikubali
piga hiyo kitu
unaenda mbaya una accelerate mbaya sana
kweli na mu advocate for hivyo by the way mu advocate hata kama by the, like hata kama busy imekukataa bro unaona wewe ni 95 na umeamua hii ni kona yangu hii 95 ndio yangu
unaweza kuja kuwa na do kuliko wasi wengi sana wenye
wako na sana na bado uko na freedom tu ma directors they have freedom your managers they have freedom ni wewe tu amwe ni kona gani nachukua
exactly
I like that
so mazee thanks bana kwa kuni
no thank you you for showing up thank you for showing up on a short notice on listen hata hujashow up nimeku grab tu nikakuleta hapa
ndani haina shida lakini Trust me, hii hapa ikitokea make sure many show.
I will.
Itakuwa na the most views.
The most plays, yeah.
Most plays. Hii nisha kupatia.
That's what's up.
Hii nisha kushow, nisha kupromise.
Hii washa ni hapa. Kweli. Cheers, man. You guys, you have a
live show? Mm-hmm. February 11th tuonana.
February 11th mimi nitakuja huko atakanda nitakuwa incognito ndio ni kucritic.
Haina shida.
Nitakuwa naandika mistakes
na hata mimi nitajifanya nikiona kina Jimani na nani nitajifanya sijaona. Mimi nafanya mambo yangu buda.
Pale
niko show. Pale macho yangu yani nikae iko covered hivi unajua.
Walai. Pale
kwa tu show
eh. Lakini nitakutafuta afterwards. Kutakuwa na ka afterwards mta invite ka DJ hivi.
Lakini pia mademo akiwa wengi itabidi umenitext your story.
I know mambo ti. Cheers. So that was Kibbs, man. He has to run. He has to do a few things. And, well, I'm not going to continue the rest of the episode. Stand up. But anyway, today, what do we want to talk about? Nah, bro, I'll see you at work. We'll talk about it next time. Best in my league, what you telling me? Voice of the people, they trust me. Go for your shit, it's my policy. I'm a killer, no bitch, I'm riding OG. Trapping is what I do. Steady, I've been on my grandma G. Nobody knows what the fuck I do. To stay up and fly every fucking week. Check my past and my history. And they got been wild since 1 and 3. Only thing I do is follow my dreams and be who the fuck that I wanna be. Keep it rolling like you do. Don't let nobody lie, you my G. Talk your shit, don't let them do. It's only up from here with my G. Giddy giddy sana mi ko. Midi midi kana mi po. Koku misi shana mi show. Adi ami pen na mi zangan. Giddy giddy sana mi ko. Midi midi kana mi po. Koku misi shana mi show. Adi ami pen na mi zangan. Spend my life out there in the fucking field. Never did know say life's so fucking real. I don't work out deep and it cut me still. Make time for the talks for real. Who'd white am I hanging in bad places? 2 times nearly bang out of man faces. 2 times who kicking at your rib cages. Now we going out of cap, beat big cases. I'm sitting on the ground with no dough. Ain't nobody hold me down there with no show. And the bottle couldn't fill it, it was so cold. Never been up in the bottom, then you won't know. Drop the chit chat, top me the care no man. My out money, now we get about the caravan. Used to be broke, couldn't buy me a pair of van. Now me pull up the gal, one stare no man. Buy the big weed, I'm sensei. Check out my clothes, expensive. Buy the car, we don't rent it. Sexy girl won't come sex me. You want what go on true, come text me. Holy but bad man thing day day yeah. Holy but bad man thing stress the man. A holy but yard man move extra. And a holy but shell case for the extra man them. Lambo car move to the city like this. So car moving through my bitch like it. Tell a bunch of pics in my city. Throwing titty at my show. Used to be stuck in the nitty and the gritty. Now I got dough. Giddy giddy sana mi ko, midi midi kana mi po. Koku misi shana mi show, adi ami pen na mi zangan. Giddy giddy sana mi ko, midi midi kana mi po. Koku misi shana mi show, adi ami pen na mi zangan. Giddy giddy sana mi ko, midi midi kana mi po. Koku misi shana mi show, adi ami pen na mi zangan. Giddy giddy sana mi ko, midi midi kana mi po. Koku misi shana mi show, adi ami pen na mi zangan. Say that I don't do champagne, but pour this once for the pain. I've been on my grind, people chasing. Countless times I've been slaving. I knew my shit was amazing. I know niggas in the yard who pacing. I know they want to start their gazing. I gave no fuck what I should start gazing. I care about no fucking validation. And now I'm switching lanes on the highway. Every fucking night and day. I couldn't stay home for a day. Some way I kinda like this shit. Best in my league, what you telling me? Voice of the people, they trusting me. Go for your shit, it's my policy. I'm a killer, no bitch, I'm riding OG. Trapping is what I do. Steady, I've been on my grind, my G. Nobody knows what the fuck I do. To stay up and fly every fucking week. Check my past and my history. And they got been wild since 1 and 3. Only thing I do is follow my dreams and be who the fuck that I wanna be. Keep it rolling like you do. Don't let nobody lie, you my G. Talk your shit, don't let them do. It's only up from here with my G. Giddy giddy sana mi ko. Midi midi kana mi po. Koku misi shana mi show. Adi ami pen na mi zangan. Giddy giddy sana mi ko. Midi midi kana mi po. Koku misi shana mi show. Adi ami pen na mi zangan. Giddy giddy sana mi ko. Midi midi kana mi po. Koku misi shana mi show. Adi ami pen na mi zangan. Giddy giddy sana mi ko. Midi midi kana mi po. Koku misi shana mi show. Adi ami pen na mi zangan.